Na 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 bebe na 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 ve ve ezne normalim ezne ekwanim gava ez derbaz dibim çablim indiminim ezne normalim ez bukhwerenim tu dibeji kiye ev ez dibeji mezim ve 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 na 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 ezne normalim ve 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 na 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 ez bukhwerenim
Normalim.